Respect King Sound. Oh, mukwano wankuba, wankubanza sila banga yo wakwenkana. Mama, ne wange jensura, njagala kuvayo nzenze jeyo josura. Walai wanzita, anemere ya gana, emere neola. Appetite yambula, nganjagala nkusango mwagara. Arewa sibula, koro walai sebaka. Mama, omutima guruma, yangu wogu kwateko walai guruma. Omutima guyocha, guyira kumazi gule mama guyocha. Walai biruma, biruma nga simanyiwe biruma. Mano kwa banjagala, nze ndi wonze na. Ebirunji kwa babimpa, ebinina bibyo byonna. Mukwano kwa banjagala, ebinina bibyo byonna. Ebirunji kwa babimpa, ebinina bibyo wekka.